kama kama tuna fish. Etubu kama tuna fish. Icho kama umekula widi. Ibariki, ikibidi. Napenda ukinani, ukinani. Ukichora saba, unavunda chaga. You take my breath away. Wakibana bongo twenze tu kwa mande. Twende clubs out, twende duka ruka depe mama. Oh, senorita, nakuita, mamacita. We used to be broke, now full life in money. Money, money, money. Nipe pendo lako, nilitunze kama mboni. Money, money, money. Naona kama ndo tukuwa na wewe. Naona kama ndo tukuwa na wewe.
Chilla, baby.
Show what your mama gave you.
Don't worry, son.